Baby, we ni mwavuli menipoja siyo kusimama kwenye vua kudhoa si hofi tena we kwangu kivuli menipoja siyo kusimama kwenye jua tena kwako sikawi michezo ya karata rata na ipata pata bashasha anani ngata ngata kini kata kata kiazi mbatata Oh my baby, perepe. Oh my baby, ni pepe, perepe. Pare papa.
Perepe, ki pepe, o ni pepe, koja to ni sini.
Oh my baby, perepe. Oh my baby, ni pepe, perepe. Pare papa.
Perepe, kama tato ni pepe, ni pepe, ni deke, deke.
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere. Takwanguzo yako, tasimama wege me. Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. Hey. Shantia usugu, komando. Kwa mapenzi yako, sis king, oh. Tapita chochoro, ana ana do. I go follow, follow wherever you go, baby. Watu wananjudge kwa kuna potenjia What I feel, kuna mwenye idea Nataka kujua ni vipi unanipatia Ni kipi unanipikia na nini unamixia Kupenda mtu hakuna ujanja, hakuna ushamba Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba Mtu kubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja Chawe wa mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda
Oh my baby, oh my baby ni pepe, pepe Pare papa
Pepe, ki pepe wa ni pepe Kwa joto ni sini
Oh my baby, pepe Oh my baby ni pepe, pepe Pare papa
Pepe, kama tato ni pepe Ni pepe ni deke, deke
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere Takwanguzo yako, tasimama wege me Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. They call me king.
Oh baby, come close, baby boo. I wanna give you everything, babe, baby boo. Oh baby, come close, baby boo. I wanna give you everything, babe, baby boo.